and you. Movie ring a tattoo, me and you. Me and you. Girl, baby. Lika kugambe go wensula. Kusanga jina mfunyi sotulo. Baby. Baby. Kuno kumutwe kwe mviri. Wesu vira kulinga biro. My whiskey, we manya vyonku visa vinyi vyocha. Racho ninza, chichi toja.
Baby, I want you close. Kumuviri nga tattoos. Nawe, kizo nawe. Baby, I want you close. Kumuviri nga tattoos. Nawe, kizo nawe. It could be me and you.
Mutima kuta kula nzula kuluma. Sokula ve Saka vime. So sweet la biscuits. Uganga tumuli ya mtipsi ma whiskey. Kumanya vyonku visa vinyi vyocha. Racho ninza chichitoja.